www.datingsafi.com.
Haya bisha. Bisha tena. Haya bisha.
Bisha tena. Wewe mshizo. Utawaua.
Kiuni tuliruka naye, kigodoro tulicheza naye. Sawa unatamba naye, ila mwanzo tulikula sie. Na bado tutaruka naye, kwa sababu tulikula naye. Mana wake zenu nye,
ndiyo wake zetu sie.
Hembu bisha, hana pengo mdomoni.
Haya bisha.
Hembu bisha, sio mvivu chumbani.
Bisha tena.
Hembu bisha, hana kovu bajani.
Haya bisha.
Hembu bisha, demu wako avuti mjani.
Bisha tena. Haya bisha. Bisha tena. Haya bisha. Bisha tena.
Unaongea sana, unabwata bwata mwenda wazimu. Demu waji kupika kwenye chai ye anatia ndimu. Mina mjua demu wako hana nizamu. Akisha lewa na gawa gawa utamu. Unatamba na edemu wako na mwona chombo. Yuzi katima zese mjumbani wame mtoa tunko. Oya kampa 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 tena. Demu wako sio gogo tena, usiombe akinama. Tena naweka 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 tena. Ana michezo hatari na Mungu kambariki minyama.
Bisha tena.
Hembu bisha, hana pengo mdomoni.
Haya bisha.
Hembu bisha, sio mvivu chumbani.
Bisha tena.
Hembu bisha, hana kovu bajani.
Haya bisha.
Hembu bisha, demu wako avuti mjani.
Bisha tena. Haya bisha. Bisha tena. Haya bisha.
Nikiwa ndani SMS Music, Nikola producer Mushizo. Mushizo tawaua eh. Watoto wa Kivule, watoto wa Mbagala. Nakubali sana watoto wa Kusini eh. Awe mchafu Msoroki. Nakubali manager Tiffany eh.
SMS Music.
Pakuango makali kutoka kwa DatiMsafi.com.